esonami elyo lyaletebwa omusajjadda nabi yamwogerako ne muhadisi bamita amuru bnu luhayi alkhaza'i edda ku mulembe gwa nabi ibrahima alaihi salaam ereyo allah yamubonereza nnyo nabi yamunyinyako muhadisi ya abu hurayira nagamba nti ra'aituhu wahuwa yajurru kusabahu namulaba mumuliro amuru bnu luhayi alkhaza'i ng'akulula ebyenda bye mumuliro kyekyo kibonerezo allah kyeyamuwa oluvanyuma lwokukola ekyo ng'akulula ebiki ebyenda bye mumuliro ayagala abizzeyo eri mu lubuto naye nga webyewalula wabisitula ate nonga omuliro gwemukola ki gwegumwokya kati baga nti muhammad azze bakatonda baffe abagatte mu katonda omu nibagamba nti inna hatha la shay'un ujab wabula kyatuleetedde muhammad nga kyewunyisa era omuteeko guno ogwa tawhidi allah gwagenda okubuuza ku baatukulembera naffe kennyini n'abanajja oluvannyuma lwaffe nam matha kuntum tabudun mwali musinzaani man rabbuka omulezi oyaani kategerekese ye tawhidi allah subhanahu wataala gwagenda okubuuza yauma alqiyama abaatukulembera kubanga bannabbi bonna allah yabasindika kubeera nga abagamba abantu ani ibudu llah basinze allah subhanahu wataala wajitanibu taagut era bewale ki bewale taagut ebisinzibwa byonna ebitali allah subhanahu wataala ne tawhidi asembayo ye tawhidi gwe baita asmau wasifaat tawhidi asmau wasifaat okutongoza allah subhanahu wataala mumanyage awamu n'ebitendo bye era tukimanye nti allah subhanahu wataala ayina amanya allah yagamba nti walillahi alasmau lhusna allah ayina amanya amaki amalungi allah talinayo linnya libi nga bola baffe abantu tumanyi n'okutuuma amanya agatategerekeka nitugatuuma abaana baffe tekikubirizibwa mu busiraamu muntu kumala gatuuma linnya mwana erinnya litalina makulu liri awo naye allah subhanahu wataala amanya ge gonna malungi allah yagamba nti walillahi alasmau lhusna amanyaga allah ayina amanya amalungi gonna gonna malungi era allah subhanahu wataala ayina sifaat ebitendo tetukkirizibwa kubifaananya nebitendo byabantu kategerekese kenkuwa ekyokulabirako nti allah alaba mulimu ku bitendo bya allah basirun allah alaba naye okulaba kwa allah tetukkirizibwa kufaananya nakwa biki kwa bitonde allah awulira okuwulira kw esiku ekuwa ebitonde allah ayina emikono allah ayina emikono ekyo kitendo mubitendo bya allah tetukkirizibwa kukiwakanya wadde okugerageranya tigyenkana bwe giti gifaanana bwe giti nedda laisa kamithlihi shay'un talina kimukola ki kimufaanana oyo tawhid okutongoza allah subhanahu wataala mumanya ge n'ebitendo bye kati tawhidi oyo emiteeko gya tawhidi egyo esatu gyonna omuntu ateekeddwa okugikkiriza kuba kasita awakanyako ogumu aba amaze okukaafuwala ne waba atawakanyiza tawhidi rububiya kimumalira okuba nga akaafuwadde oba n'awakanya tawhidi luluhiya awo abakafiri we bagwa awo abakafiri we bagwa n'abashiriku kuwakanya tawhidi luluhiya tawhidi w'okwawula allah subhanahu wataala mubwomu bwe oba n'awakanya tawhidi ow'okwawula allah mumanya ge awamu n'ebiki n'ebitendo bye ekyo kimumalira okuba nti avudde mu busiraamu ensonga endala gyetutekeddwa okumanya ku miteeko gya tawhidi gino gyetwayogeddeko nti abashiriku nabo baali bakkiriza tawhidi rububiya naye ma adkhalahum lislam teyabaleetera kuba nti bafuuse baki basiraamu baali bamukkiriza ani yatonda eggulu n'ensi allah naye tekyabaleetera kuyingira busiraamu ekyokusatu kitawhidi luluhiya ye tawhidi ow'okwawula allah subhanahu wataala ategeeza emiteeko gya tawhidi gyonna era olwa tawhidi oyo allah subhanahu wataala kyobola yasindika bannabbi olwa tawhidi oyo kyobola ba allah subhanahu wataala yatonda ensi n'eggulu lwakigambo la ilaha illa Allah ula tawhid oyo kyola Allah atonda ejjana n'omuliro tawhid al-uluhiyya tiyenna yenna nawakanya tawhid oyo wakuyingira muliro yenna namukiriza wakuyingira jjana ula tawhid oyo kyobola ba Allah yateekawo minzaani ezigendo pima emirimu gy'abantu yawma al-qiyama tawhid al-uluhiyya tawhid wokwawula Allah subhanahu wa ta'ala mukumusinza kati ndowooza mubufunze kuba mpisiza mubufunze emiteeko gya tawhidi gitegerekese bulungi sibe guli abo ebitiibwa nam oyasembye ebyo twagambye tawhidi rububiya alimu ensonga satu alimu ensonga kusa emiteeko wabuli ensonga alimu ensonga satu kwetuzimbira tawhidi rububiya ensonga esooka alkhalqu obutonzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba nti yatonda buli kimu ekyokubiri almulku obufuzi tetugamba nti Allah ye kabaka aa tetugamba nti Allah kabaka kikyamye kubanga kabaka kirina amannya kirina amakulu malala nnyo okusinziira wano ewaffe mu Buganda kirina amannya amakulu ganjawulo kubanga kabaka kitegeeza nti yabaka empewo zonna kategerekese mukiva kitegeeza nti empewo zonna yazibaka kati ogamba nti Allah ye kabaka no kubatuga nti Allah ye muki ye mufuzi ekyokusatu atadibir okulabirira ensonga zonna oba okuba nti Allah yakyusakyusa nga bulaba obudde bw'ekiro nebufuuka obwemisana nga bulaba okukula omwana naava mu stage ey'obuto nayingira ey'obuvubuka n'akaddiwa ekyo baita tadibir okulabirira ensonga zonna oba okukyusakyusa enki ensonga kati shiriki yabuddu tawhid kyekyenyume kyekyo kyetulabye kubanga yu'rafu ddiddu bididdihi ekyenyume tukitegeera nakyenyume kyakyo kategerekesa abalungi kati ate shiriki yabuddu tawhid kyekyenyume kyaki kitegeeza kwe kugattako Allah subhanahu wa ta'ala era njagala tutandikire kukabenje akali mukugattako Allah subhanahu wa ta'ala bwetunaatufunyeyo obudde eyo tujja kulaba ebimu kubikolwa omuntu byakoze nga ddala aba akoze shiriki kubanga omuntu asobola okugwa mu shiriki mu bigambo nam era omuntu asobola okugwa mu shiriki mu bikolwa era omuntu asobola okugwa mu shiriki mukubuusabuusa omuwara bakiyita ashakki okubuusabuusa ekyokuna omuntu asobola okugwa mu shiriki ne i'tiqaadi nzikiriza nga tayatudde naye nga munzikiriza mwekiri tugambye ebintu bimeka omuntu asobola okuba mu busiraamu fil aqwaali asobola okugwa mu shiriki n'ebigambo bweza nnyo nga baddamu ki bwa mukasa oba otendereza mukasa kubanga bweza kitegeeza amatendo sibe guli abaganda bweza nnyo bwa mukasa shiriki kitegeeza omuntu obusiraamu abuvuddemu n'ebigambo agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala katonda ageme enkuba n'abaza entengotengo leero Allah yatugabudde kiralu nam owuli ebigambo ebyo leero Allah yatugabudde kiralu agabanga mulalu kibakitegeeza nti Allah teyefiirayo ku byagaba agaba bugabi agwanidde n'atagwanidde kategekese era katonda abatalina mannyo baawe ennyama era katonda abatalina mannyo baawe ennyama ebigambo ebyo mbiwulya bibitiibwa omuntu asobola okugwa mu shiriki n'ebigambo omuntu asobola okugwa mu shiriki n'ebikolwa ng'okukuuta omwana ne kayaayaana bamukole ki bamuyayanire ng'okunaaba mukokambwa kkokoleko ebiki ebizibu akombadde mukamayi okunaaba mukoka kkokoleko ebizibu ngo ab'ebisiraani okunaabira mu masaŋŋanzira mbu alina ekisiraani ng'okunoonya enzaalo mubakyala gwe allah agamba nti yahabu liman yashaa inatha weyahabu liman yashaa dhukur ng'ogamba nti ne lubaala agaba oluzaalo leka ŋŋendeyo obusiraamu ng'obulesaawo kubanga ogassekwani allah subhanahu wataala ng'okwalula abalongo omulongo tafa abuuka omulongo tafa akola ki abuuka nera singa ebaa bagenda omumuziika mukifo kyomuteeka muntu anaba mukanyuga mu bbanga n'abuuka lumukale bamukanyuga muki mu bbanga wo nogwe muganda nti tafa akweka mukono tafa akweka mukono kategerekese aseerera ya subhanallah okwalula abalongo okwabya ennyimbe ekyo nakyo kikolwa ekijja omuntu okusumika kusumika mukumanyi kuteekako omusika ne bamukwasa effumu ne bamwambaza n'olubugo seba oli yagamba kati effumu lirina buzibu ki olaba ne nabbi yali atambula n'ekitala ng'akikozesa okwekuuma kategerekese kyoba olaba omuntu ayandisaanidde akwate effumu olubugo lugoye kati ate wasrongowiza olubugo omuntu asobola okuva mu busiraamu n'ebikolwa oba okubuusabuusa allah gyali lubaalona alabika akola kategerekese tugezeeko waye omuntu ogezaako newankubadde tokoze naye obusiraamu oba obuvuddemu omuntu ogezaako n'ogendayo waye ate buli kimu katonda yanaakimala newankubadde togenzeeyo naye obusiraamu oba obukoze ki oba obuvuddemu kati nga bwonaatuuka mu buzibu noyagala osabe lubaale wakati wano ono allah nanyanukula wano edowooza ebya lubaale si ebyetaagesa kyekibaita ashak era ekisembe ekyo tugambye al itiqad okukkiriza nebwoba tuyatudde nebwoba tokoze wabula nga okikkiriza nti aa ne ku nyanja kuliko bakatonda baako muleke bino ebyaffe ebyennono byebibabigira obusiraamu oba obuvuddemu newankubadde tokoze nga olaba abafuwa emindi bati nedda mubaleke obunawo obuwanga bwabwe fenna ekkuba eritwalayo wakatonda liririmu gube okwata ekampa egundi oyitira ekampala no nayitira ekindi fenna tetutuuka okitegedde newankubadde tokoze wabulukkiriza automatikali obusiraamu obukola ki wobuvaamu kategerekesa ab'ebitiibwa
naam tugende mu maaso soke tulabe obumu ku bubenje bwa shiriki naam awo njagala ntuukewo nategeseewo awo nga wanjawulo okusaba entaana n'okuzisinza n'okuzizimbako naam ekisookera ddala omuntu bwagwa mushiriki n'akola ebimu ku byetulabye awo nga sheekh kyayogeddeko okusinza entaana okukugattaku allah aeri waffe masaka gye batuzaala wali omusajja bamitaaluzi yasingobya bamuziika emasaka wali ekitovu abantu bagendawo ne bafukamira ne bakaaba amaziga ne banjula ebizibu byabwe oli n'agenda gye baziika maama wo bataata we n'afukamira awo n'akaaba amaziga empewo zimusonyiwe alaba emirimu tegitatambula bulungi empewo zezisobola okumutaasa era bwagenda n'agira bamubuuza nti naye wali olimyeko ku bijja byewammwe olugwagenza okubuuza lwaki bizinesi nafuna ebizibu ennaku zina simanyi naye gundi gwe wali ogezeeko mukyalo n'olima ebijja omuntu kasitaakola ekyo ekisookera ddala emirimu gye gyonna gisaanawo jonna asala nenga Allah ya salata bikiriza oya chaya labarongo oyo acha sibaba na irize oyo oyo abafiba bamanye nkore yo kwesibwa bwayi mu kiwato eh eyo ababa abazi nam ne eyo mutana aba yo fate sibaji otegede eye ye nkora abamazo okuzika abo ne bana abengogo nano nyengogo nazina abo wallahi kasitochi kora obusilamu obuvuddemu ekyo tewali mulimu Allah wakkiriza nekyo wakola kyonna ejemabega Allah agisazizzaamu nejyonadda kukkola nga tonnaba kwenenya Allah tagenda gitunulamu yaumal qiyama Allah ayiwa ekyokulabirako mu Quran n'agamba nti emirimu gyabo abafaananganako bwe batyo kiringa bw'olaba omuntu bw'abeera ku luguudo haiwe eri gyaba agenda alabanga ewali amazzi ndoza abali bakutte ku ngendeze wala mukimanyi enguudo ezo zobaita haiwe lugenda butereevu mpaka Masaka Entebe roodi eyo linga alingira y'amazzi ogenda otuuka nga tewali kyolabawo kati n'omushiri kwasaala ngeri gy'alowooza maaso ga Allah agenda muwa empeera agenda osituuka nga talina mu mpeera ya sala talina salawatte automatikali nga talina mpeera ya salawatte kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walau ashraku lahabita anhum ma kanu yamalun kasita singa baali bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gyabwe gyonna gyonna gyali badde gisaanyizibwawo uli ekigambo Allah kyeyagamba nabbi we mu suratu zumara Allah yagamba nti walaqad uhiya ilaik mazima muhammadi twakussaako obubaka wa ila alladhina min qablik ne bannabbi abaali bakufaanana nga ggwe tonnaba kujja la in ashrakta kikanaakutanda n'ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna Allah agenda kugisazaamu gyonna walatakunanna min alkhasirin era ogenda kubeeramu abo bafaafaaganiddwa okugatta kwani era inayi n'ebibbo by'abalongo wansi w'ekitanda abireeta wano tubyokye byetugenda byokya insha allah mubigyeyo yenna ayina abalongo baleete tubwokye n'obulera nabo tubwokya nam yenna ayina obuso bwa lubaale bonna ateeke wali totya kale oba oganyi gwotedde era allah gawo yagamba mu Qur'an nkyeyo eba shaitaan yukhawifu awliyaahu etiisa abantu baayo kategerekete kakati akabinja kokubiri mubenje bashirika omuntu ali kushiriki bwafata tumusalira la yusalla alaiha bwafata tumukola ki nebwabanga abadde ayambala enkofiira nebwabanga abadde imaamu ate bwabeera imaamu tetulina kusalira mabegawe nga tukimanyi nti mufuuyi wa mindi mulungi wallahi tetukkiriza okusalira mabegawe aki tugenda wali nga buli swala twalawo ekitundu baali ne tusalira wali wenalabye kubatali muntu yenna mukyererezi wali wallahi aki losalira ewaka omusajja kusalira ewaka naye nga tosalidde mabega waani wa imaamu nga mushiriku nga ayina essabo amanyikiddwa waliwo nebimukwata naga nti bakasituma bayingi wadde n'atumayo omwazinyi abaakola byonna kategerekese omushiriku wafate tumusalira ekyokubitaziikibwa waziikibwa abasiraamu newakubadde yesula newakubadde yekamada ibula taziikibwa waziikibwa baki basiraamu tetulina mukolo gwonna gwa busiraamu gwe tumukolako kumunaaza kumuzinga tetulina tetumusabira Allah kumusonyiwa naam kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam amamu yafanga mushiriku si musilamu kyona nabagambye muntandikwa nti okubeera omusilamu kya bbeeyi kuba ne maama wa nabbi teyali musilamu era lumu yagamba nti istaadhantu li rabbi nasabako allah wange omulezi wange allah an astaghfira li ummi sabire ku maama wange falam yaadhan li allah teyanzikiriza kukikola bambi yagezaako n'awanika الله نسى آية النابة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربة تجدك النبي النا ودابا كرزا كسابيدا بشركو نبا فده نبا بيدا بانتو بابا باكل سكري ماما ومواغر ومرونج تاتا ومواغر ومرونج سيغا ججا مقوانو بو atamusalira abantu musango tamusalira abantu musango
ani yaguba salira si Allah subhanahu wa ta'ala fete twetu mikiriza echo Allah yatugamba kiraka storm sabira bote na wobo fusenga ye katagereke sabe bichiwa kwanga nzikiriza tabaji sagira mu nzikiriza bwefa no busilambo bwabufudde nam nabula abantu soba kuzimba nyumba etaina musingi gwalio jirabyewa nuna bazimba ya miti basi makalu obunya omuti gusokere wansi muki muttaka aliwe era bazifumita bwe bati muttaka tesora kubera kunguru ogwo gwe musinje gwayo tategerege sabe bitibwa tetumusabira nabo bo mwagala otya bwabanga yafanga si musilamu kiwedde Allah batu byayagala wesabile ko tata wa nabiyo mutabu utwaribi nabiyo agezako nega ila Allah kubanga bananga abu utwaribi ya gara nyomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mutasa ngabaga loku muta na mutasa tata wa mtukuba ya mwagara nyo na msukulumia na abataba ni bazari waka lukumanyari ya mwagara kare chamu kwa tako nyo tata huku fanga tatode shahada kuwanga ya mulika au ngali mkufa nga kutuka nga tata gamba la ilaha illa Allah nyanga wali waliwaba nene babu jahari kwa ya msajja nga manikidua abu talibi ya msajja wa mani kamga kare chogele tukulabe ngovude kunono ya bajajabu swala ngofa kare bambi na imu kutio kuswala tia chatuda nabini chimuru manyo niyagiza kukwe gajida Allah na geza ko kugalira Allah katidumu nabiyari atudde watudde na uyanga bamwongera ko he nabilaga la'allahu tanfa'uhu shafa'ati fayaj'al fi dhahdahin min an-nas kobuli yao okoleza okutonoka kuna muwoleza eri Allah kuna muyamba ko Allah nabiyaga yaj'al fi dhahdahi Allah gana mute kambugatto Allah gana mukoya yo bugatto ngabuva muliro nam ngabubika obukongo bulebwe ne agenda kutokota yenna mpaka kubwongo nga tokota munda agamenti nze nsinzo kufuna ekibonerezo ekyamaanyi ate kyo wakukibeera mu lubeerera oyo nno ye mushiriku agenda okusemba kufuna ekibonerezo ekitono olabi akabenje kokufiira kwekyo ani amanyi ddirwa agenda ani amanyi goroze nyaje egendo kutwala oyinza kisomoka oba wakavaa oba timmotuka nekuba tulabanga jjo twawale tuche nyaja nga wallahi si ajali yaffe oli amalaze wali asale katife tetwela nikira lukalero tambula wenna we yagala mukubo bote nenga wallahi Allah ateka teka wali wode tusubira wadde bunkeke wadde nakam chukawa no wosubira bunkeke Allah nakuyisawo bulungi nyo Allah nakuyisawo kati wali amanyi dirwa agenda wakule chukulu ntufenna tukula chi fenna tugenda oyagala tuyagala tojja kulalira ku dunia bakulimba tojja kulalira oli wa kugenda bena simanya chi wosibya abana irizi simanya ogize myetango wallahi oli wakola chi kugenda dunia oli wa kujabulira naba kusoka mbusamize nabo bagenda bali eyo miggo Allah abuza nti lwaki mwasamira lwaki mwafuuka abamindigizi kaino we mufuwe mindi kategeke seka gaya nti yagambye kiro nti olina afuwe mindi galinga ugante eri mabega bokeza tanuru kategeke se wallahi omushiku tetumusabira baba afudde ne wabera muntu wa kulusegerero kitekeke kiraga anti banange shirike mubi karege sabalunje
akabinja kukusatu mbubenje wa shiriki nti Allah subhanahu wa ta'ala harrama aljanna ala almushriku wa hakama alayhi bilkhuludi fi nnar Allah ejana jiziza ko mushriku era namulamulako nti wakubera muliro luberera luberera na luberera Allah yamuziza ka janna tagenda kujira bako bashi Allah gama mswati maida muayyin safu munya swati maida ayyin safu munya Allah gama ti innahu may yushriku billah wa yanayna gattako Allah subhanahu wa ta'ala faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah muziza ka yace janna wa ma'wahu an-nar ato buddido bu muliro wa ma lidh-dhalimin min ansar abali azamani tebagenda kufuna kutasi bwa kunna tebagenda kufuna wechi usizo kwa ma'wahu an-nar ejana Allah jifula haramu kuye atenga wanukusi Allah take out musinze butuna musinza aine chinene chi yatutekera tekera ngaye chi ejana katage kese ngaye jana atera na teka teka omuliro chwa nabi ya gamba sallallahu alaihi wasallama nditawali mtu yenna yenna okujjako nga Allah amutekera okujjako nga ina bifo bibiri ekyo mujjana n'ekyo muliro buli omu aina ekifo kyo mujjana n'ekyo muliro bwafa nayingira jana bananyine muliro nga basikira ekifo kye bwafa nayingira muliro nga bananyine jana basikira ekifo kye era wali walingo moyo gutuse mu doko oli wali nga bali mugusikamu kasita gutuka wano Allah abata chakiriza tauba wano bakuletera ebifo bibiri ky'omujjana n'ekyo muliro oganti olwokuba obadde mufuuyi wa mindi eno togenda gendayo genda wali mu muliro kyola abamu abafa bakanusa amaaso nga subhanallah kulokuba wabadde wefuula saalongo mbu oyalula abalongo wano wandibadde ekifo kyo mujjana ne munnaaga kubadde tutwala ndiga kumuku gundi kuki kukizinga mbu balubaale baagaana genda wali olwokuba yegwe kagulire munnanga wagaana okulya endiga genda wali kyokka nze Allah nagamba ogirye gw'ogamba nti nedda olwokuba nze kalulu kugulire sijja gikola ki sijja girya genda wali ate nga toli wakuvaayo kategerekese ate owa tawhidi Allah amulaga ekifo mumuliro namugamba ati aha kino kiraba ha bannange obakufuuwa ku mindi gwe nayeolwokuba nti obadde munna tawhidi ngaoyawula Allah genda wano Allah subhanahu wa ta'ala akulaga ejjana n'ekifo kyo mujjana banani nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba ti ittaqi nnara walau bishaqi tamra bannange mukyo muliro newe kiba kyetaaga kusaddaaka piisi ya ntende gisaddaaka wallahi naye mukyo muliro gwa Allah bannange mutyo muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin Allah ganti mutyo muliro ogwo gwakumibwa abantu obadde okimanyi nti omuliro enkuzo omuliro bantu na mayinja hey mule basulamu abantu oli jahannama gweyongera kwekuma abulunja biti bakategerekese Allah tugaanti wattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin gwatikike baba kafiri na abashiriku bebo kuguberamu duberera nga tebaguvamu banaye mutyo muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga botabera wa mujjana obera wa muliro teri wachifo chiri awo nga nabagenda okubera wakati awo Allah subhanahu wa ta'ala nabagenda kumala bateke we bajja bebaita bashabu la arafu emirimu gyabwe nga gyenkanankana ne Allah kana kusasira mu mazambi g'olina nga temuli shiriki ng'olaba mukamu ku kabenje ka shiriki nti Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusonyiwa muntu amugasseeko nga amaze okufa wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha ate amazambi agasigadde Allah wagasonyira eri ogwaba yagadde osotuka maso ga Allah ngo ine zambi Allah nali kusonyiwa nga siki si shiriki ni wabanga asazo okubonereza tagenda kubonereza lubeerera kategere kese bona tuka maso ga Allah ngo ina amazambi agajjuze nyanja nyanga temuli shiriki temuli kugatta ku Allah Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa lero lusonyiwa olujjuze nyanja nga temuli ki kubanga amazambi mangi amanene agazikiriza Allah ni wabasazo okubonereza wadde tulina okutyoka ebibonerezo bya Allah towegomba Allah kokya ne webeera ddakiikeemu ni ate kyabulabe omuntu okubanga wakubeera mu muliro nga si waggukola ki si waggubaamu kategekesaba ebitiibwa tewale shiriki ekisebe ku nsonga ero anna shirika acdamu bulum nti obushiriku bwe buli azaamaanyi obusinga okubeera obuki obunene acdamu bulum bwe buli azaamaanyi obusinga okubeera obuki obunene nga bwolaba omulongoofu Allah gwe yatunyumizaako mu Quran ayitibwa Luqman bwe yagamba mutabani we yamugamba nti ya bunayya la tushiriku billah mwana wange togezanga n'okola ki nogattako Allah subhanahu wa ta'ala inna shirika la dhulmun adhim kubanga ogattako Allah bwe buli azaamaanya businga obunene buli azaamaanya bunene kibaito buli azaamaanya wad'u shay'un fi ghayri mahallihi kwe kuteeka ekintu ekitajja kibaito buli azaamaanya naam kubuteeka lubaale waatalina kubeera n'omwenkanyankanya ne Allah n'omwagalanga ewandira yagadde Allah n'omusabanga ewandisabye Allah n'omwesigamiranga ewandi esigamidde Allah kyebaita obuli azaamaanya okuteeka ekintu wekitakola ki olw'ensonga ezo zetulabye kyatteeka gye tuli okubeera nga twewala shirike n'abali ku tawhidi okwekesa abantu shiriki n'okubeera nti twesabirako lubeerera Allah atutaasa shiriki tewetukuzanga muganda ino gati nze tawhidi gwe nina kyaggwa kisobola n'obuntiisatiisa ne bulubaale obwo kuwapi sisobola nze nanywera nanywera dda tolina byoŋŋamba aa wesabireko wala nabbi Ibrahimu teyakoma kwesabira Allah kumutaasa kusinza masanamu wajinubeni wabaniya an na'buda al asnam ay Allah ntaasanze n'abantu bange n'ab'ennyumba yange okubeera nga tusinza amasanamu kategerekese era mukama ku kabenje ka shiriki bwe mbadde nerabidde omuntu alina shiriki wano ku duniya yeesambibwa ne ku akhira kyatteeka eri omuntu ali ku tawhidi okwesamba ali kuki ku shiriki sam nobola be Ibrahim bwe yagamba kitaawe Azaf yabagamba yamugamba nti kafarna bika wabada bainana wabainakum aladawata walbagda abadan hatta tuminu billah wahdahu tukuwakanyiza taata n'abantu bo abakufaanana era tulangiridde olutalo wakati waffe nammwe lubeerera lubeerera paka oyo munakkiriza Allah ne musinza mbwomu obwe tubalangiriddeko olutalusinziggo n'olwensonga eyo kitegeeza nti omuntu omushiriku wa wansi nnyo wano ku duniya ne maaso ga Allah nga walaba Allah yagamba nti waman yushirik billahi fakaannama kharra min assama fatakhtafuhu ttayr au tahwi bihi rrih fi makanin sahiq iswatu lhajj omuntu yenna agattako Allah fakaannama kharra min assama abanga avudde waggulu n'agwa wansi kati awo mu bbanga awo ebinyonyi ne bijja ne bikola ki ne bimusongojjula bakuyita kukola ki mu luganda au tahwi bihi rrih fi makanin sahiq oba empewo neemufuumula neemutwala eri mu kifo ekyewala omuntu agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala banange shiriki mubi nnyo era tulaga tulaga nga tumaliriza engeri shiriki ziyatandika era nsonga kyezireeta shiriki ezimu ku nsonga eziviirako abantu okugattako Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okuzeewala nam tumanya shiriki tutekeddwa okubeera nga twewala amakubo agayinza otutwala ku shiriki naye nga okugattako Allah subhanahu wa ta'ala nga bolaba Allah yagamba nti kana nnaasu ummatan waahida abantu bonna bonna kukati wa Adam na Nuh alayhi salam bali ku tawhid nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa Adam nani ne tawhid ekyasa kirimu emyaka emeka kikumi kubanga wakati wa Adam ne Nuh wali wa asharata qurun ebyasa kumi kitegeza gye emyaka lukumi abantu abo ne emyaka egyo lukumi nga bali ku tawhid niyo oluvanyuma abantu ne batandika okugattako Allah mu mbeera ki batandika batya kyatandikira alghuluu fi ssaalihin okusukka ekkomo ku balongoofu awo njagala tuwulizeewo nnyo okusukka ekkomo ku balongoofu waaliwo abalongoofu mu zamani eyo mu kiseera ekyo era Allah yaboogerako mu Qur'an omwali wadda omwali suwaa omwali yaguutha ne yauqa ne nasura abalongoofu abo Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako mu suwati Nuh baali bategeera Allah subhanahu wa ta'ala nga bamusinza era nga kyakulabirako eri abalala lamma maatu bwe baafa sheitaan yajja newe ekirowooza abaaliwo kati mulaba mutya abantu bano singa ku ntaana zaabwe tulazimbako omuzimbo ne tubateekako ekijjukizo tugamba nga bwe tunaabalabako nga tujjukira Allah ekirowoozo ekyo ne bakigula era abantu abo nga wembogeddeko ne babazimbako omuzimbo ogw'ekijjukizo era ne bawandiikako n'amannya gaabwe wadda suwaa yahuutha yauqa nani ne nasura kati ejailu neevaawo generation eyo neevaawo ne wajja generation endala ka generation endala nabo sheitaani ne baleetera ekirowoozo ha ne bagamba nti mulaba mutya kati bano abasajja bano tutandika okubasinza bano balongoofu tubasabireko edduwa tubeetooloole kubanga balongoofu basajja bankizo nga bali abazimbako bo bakoma ku kyakuzimbako kategeresa na kuwandika amannya gaabwe ku ntaana kye baakomako mbunga buli babalabako bajjukira ani Allah kati ate bano abajja oluvannyuma kubanga sheitaani yakiruka bwetyo bano abajja oluvannyuma ne batandika okusinza eyo entandikwa ya shiriki era bwe kyali bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba asindika nabbi Nuhu alayhi salaamu akowula abantu abo nga batandise okugattako Allah nga basinza amasanamu ago badde eri tawhidi abategeeza okwawula Allah subhanahu wa ta'ala yabakuwula emyaka lwenda mu ataano emyaka lwenda mu ataano kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aama yamala ebbanga nga abakowula emyaka falabitha fihim alfa sanatin emyaka lukumi illa khamsina aama kujjako emyaka ataano egyentandikwa y'obulamu bwe naye kisigadde lwenda mu ataano ng'ali mu bakowula niyafunamu abantu balubatu bave ku masalamu era aisa Nuhu alaihi salaam Nuhu yatuuka naggwamu amaanyi neesonyiwa abantu bano n'abaloopa eri Allah subhanahu wa ta'ala pakera Allah yekenyenya mugamba Allah agamba nti wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmik illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malun Allah agamba Nuhu nti tewakyali asobola kukkiriza okujjako abo abakkiriza edda tewakyali asobola Allah namugamba toddamu kutegana nabo baveeko kubanga baali baatuuka wala omanyi omaito wa Ibn Kathiri omuvunuzi wa Qur'an omukuba abanyi bakakensa mukuvunula Qur'an yayogera ku bantu abo nga kyatuuka n'ekiseera nga omukyala bw'azaala omwana bwemu ku bintu byasooka omumukuutira bwalaba ng'akuzeekuzeemu bwemu ku bintu byasooka omumukuutira obutagoberera omulalu Nuhu waliwo ekisajja ku kyalo bakiyita Nuhu kisajja kiralu tekitegeera tekigobereranga mwana wange gyesali baatuukako Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera amataba liyutahira al-ardi Allah atukuze ensi okuva mu shiriki ne bannannyini shiriki Allah n'ajjawo abashiriku bonna mu bomwe mwali ne mutabani we gwe bayita Kanaan Kanaan y'obuzibu bwe yali ayina ayina kye bayita nifaq obunnaafuuse nga watuuka mu maaso ga taata we ayolesa kirala so ng'ate ne mubashiriku kyobulaba yamulemerako nnyo kubanga yamugamba nti yabu nayyarukab mana mwana wange jangu jangu tudinye fenna eryato ngalaba omwana asikattira mwana namugamba nti saawi ila jabalin yasimuni min alma taata ngenda kulinnya eryato ligenda kuntaasa amazzi mumbeera bwetyo bali bakyayogerezeganya kati awa wakati wa Allah naleeta ejjengo nelibaawula mwana erimu kubeeri okuvaawo ekyo ejjengo nga takyalaba ku mwana kategedde akabenje kashirike era ketusooke biidhinillah mbufunze kino kyetumaliriza nakyo biidhinillah okusinziira ku budde obwampeerebwa Umbaka sallallahu alayhi wa sallama yatekawo emizizi ko gyonna egisobola okubeera nga gituusa abantu yatekawo emizizi ko gyonna gyonna eri amakubo agasobola okutuusa abantu kuki ku shiriki kategerekeze n'ateekawo emizizi ko kyomulaba nabbi sallallahu alayhi wa sallama yayogera bingi ku ntaana ezo zemulaba entaana kubanga entaana zemulaba yentandikwa ya shiriki yokugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala yali kuki ku ntaana ezo zemulaba kubafu kyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama yateekawo nnyo emizizi ko era mugamu ku makubo nabbi ge yabeeranga azibikira nga gasobola okutwala omuntu ku shiriki annahu naha ani lghuluwi fi madhihihi nabbi yaziiza okubeera nga tumususa ekkomo mu kumusuuta kulwokuba nti ekyo kyali kisobola okuleetera abantu okugwa mu shiriki baleme okusinza Allah basinze nabbi nga bwolaba bwe kyakolebwa ku nabbi Isa bamusukkulumya ekkomo ne bamuyita omwana wa Allah naam kumususa kkomo mu kumusuuta kati nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama la taturni kama atrat an-nasara ibn maryam bannange temususanga kkomo mu kumpaana nga bwolaba abanaswara bwe baakula ku Isa mutabani wa Maryam fa innaka innama ana abduhu nze Muhammad ndi muddu we Allah qulu abdullah abdullahi wa rasulihi mugambe ti Muhammad muddu wa Allah temuki temusukka nga komo katabeera eri mikolo giri eriye balina obuntu bwe bayimba bulimu okusukka ekkomo mu nabbi anta nuru fawqa nur wali mukawulidde kaako nawiru qulubuna suhudur amanyi ku lwarabu ekyo kitegeeza tigwe kitangaala waggulu w'ekitangaala kale beera ng'omulisa ebifuba byaffe n'emitima gyaffe era balina akaaga nti laula kama khuliqa shamsu walqamaru singa sigwe muhammadi enjuba teyanditondebwa wadde omwezi kategekesaako wa inna min judika dduniya wagar bakayiba batya walo akatabu kebabeera nako muhammadun ashrafu al-arabi wal majidi yalla محمد خير من يمشي على قدمي ها او كنابا سكت بس محمد تاج الرسل الله قاطبة يلا ايه اما قال مولانا نيغا والله مبوذه بيوي ما بيتغيزاكي ايه كاتمنا ما كغامبا وان من جودك الدنيا وغرتها يلا ومن علومك علم اللوح والقلم صلى الله عليه مهم كبيراكو كغابا كو محمد يين الدنيا ايه وان من جودك الدنيا muhimu kubiraga okugaba ku Muhammad yene dunia na ebijirimu wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami era muhimu kubiraga okumanya ku Muhammad mukumu kukumanya ko ina Muhammad ye ilimu kwe kumanya okwawandikwa ku lawhi mahfuz wal qalam ne kalamu yawandika subhanallah wa bushiriku Muhammad tamanyi kalamu yawandika waliba misr razaq eh wa inna min judika dunya wa inna min judika wa nyal warab al jud kitegeza okugaba eh jawad allah ya jawad ya mugabi tamani kalike watado kuimba ya rabbi bil mustafa balligh ma qasidana eh waghfir lana ma madha ya wasi'a al karami kategeregete basu ke komo mukwano mbaka muhammadi nabita manyi kalambi ya wani kebi Allah ya yesu galiza okujako biya mugamba kebi tono biya ya gala Allah manye baligma kasuidana baliku nabbi ibirubi ya febeda ngo bikulachi ngo bitusa wakufila na mamaba kutusonyi wevi ya ita ya wafi al karami wangegwe omugabi eh omugazi mkugaba ya wafi al karami ochinabi ili kuhi rituwalo mwontu kuchi echidda kuhi turura antana chumulaba ma min mubtadiun illa walahu nawun mina shirik tewalimu ntuye nazula mudini ukujakunga ina kantu mshiriki wallahi katoku wate kubiri yoku zula mudini ogano kome kede zango gudde mushiriki mubida akafu wazango okusinze ntana nokuzisaba bida omunene yakafu wazoyo nam nemetulensa ntana nga bibazisaba basaba balogo genda waliye wamboge kawe mpola beche.